ZambianVibes.com.
They call me Prio.
I told you, man.
If I fire groove,
can't take my next.
You always there for me. Imwalina Kozensu. I know you're not gonna leave me. Only if you feel a linsu. When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. Ninye mechwa ni ukamidia, walekela something pata. Ila twali na kuyadia, nikaya hai. Ninye mechwa ni ukamidia, walekela something pata. Ila twali na kuyadia. Silozi, okay ni kushwezi. Sema sweni tuwezi. Mutima mga unaduma. So sweet munga sugar na kambala. Labu ya tumu ya yaya. Bama yesa swanga fike wa mambala. Nguopa la mamba. With you there's no drama. You my queen. You my lead manana. Yeah follow me. Ukani ewa baby please just follow me. Au yoko mwaninge Coca-Cola Fanta. Wena washupa nekeba na kukubada. Ninye mechwa ni ukamidia. Wanekela something fata. Ila twali na kuyadia. Nikaya hai. Ninye mechwa ni ukamidia. Wanekela something fata. Ila twali na kuyadia.